man in no coca, me.
Your man
in no coca.
Your man in no coca.
Your man in no coca, me.
Your
man in no coca. Nacha bangi mbie, nacha. Nacha mitungi mbie, nacha. Sitaki mademu mbie, nacha. Sitaki sigara, oh, nacha. Your money no coca, me.
Your
money no coca.
Your
money no coca, me.
Your
money no coca.
Me no coca. Na hata mitungi kwanza inanipa nguvu. Na hata milupo sina hela ya kuonga. Na hata ujinga maana watu wananisema. Napunguza kumoka. Na hata punyeto maana siku inanichosha. Na hata na chabu najua watu wamenichoka. Na hata na kazi najua wanatanitosa. Nikitoka hapa naenda zangu kwa mambusa.
Your money no coca, me.
Your
money no coca.
Your
money no coca, me.
Your
money no coca. Nacha bangi mbie, nacha. Nacha mitungi mbie, nacha. Sitaki mademu mbie, nacha. Sitaki sigara, oh, nacha. Ofa za godi na madeni mengi mpaka na nita Denisi. Na misala mingi mpaka naishi polisi. Nikilewa maugombi na kuambishi. Nimejawa na vulugu sipenda mizambi. Haifutiki mpaka nije kwako kuungama. Ya dunia ni ya shetani kwako ndo unyama. Tanunua mabwanga mwana modo stani bana. Nimesha mwa kuchange nini kina shindikana. Jamani nao koka mi.
Jamani
nao koka.
Jamani
nao koka mi. Jamani nao koka. Nacha bangi mbie, nacha. Nacha mitungi mbie, nacha. Sitaki mademu mbie, nacha. Sitaki sigara, oh,
nacha.
Jamani nao koka mie.
Jamani
nao koka.
Jamani
nao koka mie.
Jamani
nao koka.
Catch a peep.